Sassy Wipeau.
Exclusive from ZabinChills.com.
Mufasa said Drake. Apa Juwani. You wanna know Jua? Ha! Dava tumala patrom penda ndine ni tukwa na I don't give fuck. Ndana shusha ndine ni tukwa na ini journey to the west. Ni bwela fusa still firm strong. But I know ni monga soja musivo flow yanga. Ita sanga lave ni acid gima punchline. Nye nangwene shunga ni acid ya wosun. Waskipa na malaya ni acid. Dine ni forever fly kembo chosaba. Uji ni kalaba make sure and part 3 world war. You can see me throw I stand behind the wall. I'm still going deep. Monga chani kumbao unamwayu ukasala kwa za mintu kiuo. Bali juo sayu singa chafu kushika mdeo na moleti on two. Never come down if they can't fit. Monga ni wa mwana munyele tu. I don't need shit kwene uko munyele tu.
Wakani zela bali jua wakali kuchepa. Wai kupye so suni kandawi kachepa. Leva ikwela munga una shoti tempa. That's why unakala kisindine ya pukama. Hapa so wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakani vela wali jua wakali kuchepa. Wai kupye so suni kandawi kachepa. Leva ikwela munga una shoti tempa. That's why unakala tisindine ya pukama. Hapa so wakali kuchepa.
Wakali kuchepa.
Wakali kuchepa.
Yowa shiringa umchepa.
Wakali kuchepa.
Waifawa.
Wakali kuchepa.
Move aside. Nikea mianga ni pasa ni tasa wana make it. Before tea mianga enda pasa. Don't fear you. So better tabe mutekanya. Gati muzi vela oke okay, veni mupekanya. Cause now I stand up. You better shut up. Mukungo sawai la kufikonka yo slap. Banko on my mind I just think about man. I step aside bitches sino type. Yo itana hane. Niche nili nayo. Niyo panga zina zani gwira. Sisi kwa na soku fani kila zina. Stop following me. Munga ni pa Twitter. Mukungo ni pangila tongo. Munga ni ma Twitter. Ngati game ni desert. Then it uwa ni cameo. Vela deep flow. Munga ni lembela muteneo. Nizonda topic ya beef. Kamba kupali lepu. Iflow mafimeo la baba invela munga lepu.
Wakani vela bali jua wakali kuchepa. Wai kupye so suni kandawi kachepa. Leva ikwela munga una shoti tempa. That's why unakala tisindine ya pukama. Hapa so wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa.
Wakani vela wali jua wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Wakali kuchepa. Leva ikwela munga una shoti tempa. That's why unakala tisindine ya pukama.
Hapa so wakali kuchepa.
Wakali kuchepa.
Wakali kuchepa.
Kiepe ni yamba.
Wakali kuchepa.
Shiringa umvele.
Wakali kuchepa.
Cedric where you are? Yo Doc Deft See why blow J-Lion. You wanna know Jua? Get the Zach say again.
Exclusive from ZabinChills.com.
I love pain music.